Kuhle impela ukuba khona kulokho okusa ngaleli sabatha usuku olubi kodwa nokho lihlala luyisabatha emiphefumulweni yethu lapho sicabanga ngenkosi nangobuhle bayo. Futhi manje ngishilo namuhla ukuthi uma inkosi ibithanda ngifisa ukushumayela umlayezo namuhle kuseni njengoba umfowethu ubumnene bokungivumela ukuba ngibe nenkonzo kulokhu kusa. Futhi sizokhuluma kulokhu kusa ngokuthi isandla esiloba odongeni. Futhi kulobo busuku uma inkosi ithanda ngifuna ukukhuluma ngendaba ngabe ibandla liyohamba ngaphambi kwesikhathi esikhulu senhlupheko na. Futhi bengingathanda uma ningenayo noma iyiphi indawo ebeningathanda ukuya esontweni namhlanje noma kulobo busuku ukuthi beningaphumela umlayezo kulobo busuku ngabe ibandla liyohamba ngaphambi kwesikhathi senhlupheko na. Futhi ngikunengxoxo impela yalokho ukuthi kunjalo noma akunjalo ukuthi ibandla izohamba ngaleyo nkathi. Ngakho ke sifuna ukuxoxa ngalokho kulobu busuku. Futhi manje ngikhiphile emsakazweni izolo umfowethu Neville othandekayo ukwenzile ukuthi kulokhu ukuza uma ubekhona noma ubani ozokhulekelwa ukuba abe lapha ngelesishiya galombili ngqo. Futhi indodana yami ibiphezulu ukukhipha amakhadi futhi bekungekho muntu nhlobo ngehora lesishiya galolunye bekunomuntu oyedwa kuphela ukuba akhulekelwe. Manje kulobo busuku inko noma amakhadi umkhuleko azokhishwa. Ngiyajabula ukuzwa lokho, ngiyajabula ukubona ukuthi balungiselela umuntu oyedwa ogulayo engizomkhulekela. Kodwa bekukhona izinkonzo kulobo busuku, ya mhlawumbe bekungukusa okubi futhi abantu abaphumanga. Ngakho ke kulobo busuku bazobe bekhipha amakhadi omkhuleko ligamenxa ihora lesithupha kulobo busuku labo. Futhi singasho ngalokho ngaleyo nkathi ukuthi ngingawusekela kanjani umlayezo wami ukuthi ngabe kuzoba ukuphilisa ngokukaNkulunkulu noma ini noma ngishintshe indaba yami ingene endleleni yokuphilisa ngokukaNkulunkulu noma ngabe nje izoba ngokokusindiswa kwemiphefumulo.
Now let us bow our heads just a moment in prayer.
Manje asikhothamise amakhanda ethu umzuzu nje ngomkhuleko. Unkulunkulu Baba olungileyo kakhulu, sijabule kakhulu kulokhu kuza njengoba siza endlini yakho engcwele ukuba sibheke phezulu izibhakabhakeni sibone ukuthi wena mkhulu kangakanani. Njengoba umfowethu nje esanda kucula nje emizuzwini embalwa edlula ngikubona wena welula amaphiko akho amakhulu kusukela ezibhakabhakeni kuye ezibhakabhakeni njengomama khozi ekhipha abancinyane bakhe esidlekeni. Futhi ngaphambi kokuba abakhiphe esidlekeni uvele nje ashiba amaphiko akho amakhulu awakhiphe futhi avumele abancinyane babone ukuthi mkhulu kangakanani nokuthi unamandla kangakanani. Khona-ke bangathembele emaphikweni akhe ngoba benza ukundiza kwabo kokuqala ukusuka esidlekeni ligeni sabo. Inkosi uNkulunkulu namuhla sijabule kakhulu ukuthi singabheka phezulu futhi sibone izinkanyezi ezibhakabhakeni nenyanga nesimiso esikhulu sokuhamba kwelanga njengoba lizungeza ngokuvumelana okuphelele kangaka. Khona-ke siyabona ukuthi wena umkhulu kangakanani. Futhi kuba yisikhathi sethu sokuba sishiye lesi sidleke salelizwe sinethemba lokwazi ukuthi lowo owabeka izinkanyezi emigudini wazo owenza amazulu nomhlaba impela angawuqondisa umphefulo wethu ongenakuzisiza awungenise endaweni ayethembisile ngokuba singabona ukuthi wena umkhulu kangakanani. Futhi njengoba sizwa ukuthi siphila ezinsukwini zokugcina ngaphambi nje kokufika kwaleyo ndodana yakho emangalisayo lowo msindisi othandiweyo othandekayo, siyakhuleka namuhla ukuthi uzosikhumbuza ukuthi lokhu sekuseduze kangakanani lesi sehlakale sikhulu. Futhi kwangathi wonke umphefumulo phakathi lapha ungasusa nje wonke omunye umcabango ngalesi sikhathi. Futhi Baba sikhulekela ukuthi uzokhuluma kithi ngezwi lakho namhlanje ukuze sikwazi ukubona ngokuhlakanipha kwabaprofethi ezinsukwini ezidlule ukuthi kusondele kangakanani kufika kwenkosi. Uma sifunda amaphephandaba ethu futhi sizwa imisakazo siyazi ukuthi kukhona okungalungile futhi imimoya yethu sitshela ukuthi kukhona okungalungile ngokuphelele. Futhi sinike namuhla lokho esikudingayo. Sindisa labo Nkosi abasindisekayo namuhla. Futhi phulukisa labo abadinga ukuphulukiswa namuhla. Futhi siyakhuleka ukuthi uzovula izindlebe zethu ukuba sizwe izwi lakho. Vula umlomo wenceku yakho futhi ukhulume manje izinto ezizokwahlukaniselwa ibandla lakho kuleli hora. Ngokuba sikucela egameni lendodana yakho ethandekayo, iNkosi uJesu. Amen.
Over in the Old Testament, in the book of Daniel, the 5th
chapter, in the Testament, in the Lidale, in the Deniga, Daniel, in the Vesel, Mashumama, Bill, and Tan, the Fisog of Wunder, 40 Nina, any Palapanzi, Emi Paloyenu.
And I was sorry that we do not have ample seating room for those that are standing.
Futhi manje siyaxolisa ukuthi asinayo indawo yokuhlala eyanele yalabo abamile. Ngifuna ukufunda evesini lamashumi amabili nehlanu futhi kwangathi iNkosi ingenezela isibusiso sayo. Yile incazelo eyalotshwa, mene mene tekel ufasini.
As our scriptures this morning take us back into the Old Testament to base our
njengemibhalo yethu kulokhu kusa isibuyisele emuva eTestamente lelidala ukwesekela ukucabanga kwethu okwemizuzu embalwa ezayo esahlakalweni esingumlando. Futhi siyazi ukuthi umlando uyaziphinda njalo njalo. Futhi ekutadisheni kwami manje ngifunda i-Antinicene Fathers futhi ngingabona ngemibhalo ukuthi siphinda kanjani unyaka osudlulile.
All scripture is given by inspiration. And our blessed Lord said that the scriptures
futhi yonke imibhalo inikezwa ngokuphefumulelwa, nenkosi yethu ebusisiweyo yasho ukuthi imibhalo ingephulwe, yonke imibhalo ifanele igcwaliseke.
What a consolation that is to give to we the people that read those scriptures, knowing that what we have read cannot be broken.
Induduze njena pho ukunikeza thina abantu abafunda leyo mibhalo sazi ukuthi esikufundile kungephulwe, kusinika isisekelo siqine kakhulu kubeka ukukholwa kwethu kuso, futhi wonke umbhalo ufanele ugcwaliseke.
Then we find it in the fulfilling of
kodwa-ke siyathola ukuthi ekugcwalisekeni kwemibhalo izwi likhulu kakhulu kangangokuthi izikhathi eziningi linokugcwaliseka okukabili, futhi iningi lalo liziphinda okungenani kanye.
For instance, in the Bible, in Matthew, the 2nd chapter, it
isibonelo nje ebhebhelini kumatheyu isahluko sesibili lifundeka lapho elathi khona, indodana yami ngiyibizile iphume eGibhithe. Uma uzofunda lo mbhalo bese ubuke inkomba, uzoyithola emuva laphaya ukuthi uNkulunkulu wabize indodana yakhe uJakobe iphume kwa-Israyeli, iphume eGibhithe. Bese kuthi-ke futhi kuyagcwaliseka futhi ngenkathi ebize indodana yakhe uJesu iphume eGibhithe. Futhi lilokhu liziphindaphinda nje ngoba liphefumulelwe. Uma ngikubhalele incwadi letha, mhlawumpe ungayithokozela leyo ncwadi letha, futhi uma ungibhalele eyodwa ngiyaqiniseka ukuthi ngingayithokozela, kodwa incwadi yami izoya kuwe nje. Ngakho-ke emva kokuyifunda kanye uyayazi yonke incazelo, futhi incwadi ingabe ingasenele nhlobo noma ubani omunye, ibikhethelwe wena nje noma eyakho kimi.
But it's not so with God's eternal word. It's
kodwa akunjalo ngezwi likaNkulunkulu eliphakade liphefumulelwe. Ngakho-ke liya kubantu bonke kuyo yonke iminyaka futhi ukuhlangabezana nazo zonke izimo, yilokho okwenza lilokhu liziphindaphinda. njengoba umlando ulokhu ushibeka uzungeza lishibeka nomlando futhi yalilokothi lilahlekelwe ukubaluleka kwalo ngoba liyizwi laphakade likaNkulunkulu phakade alikwazi ukulahlekelwa inani lalo.
Our scene this morning is in Babylon.
Futhi kude yethu kulokhu kusa iseBhabhiloni kude kakhulu kithi ukuthi sithola kancanyana ngalomuzi omkhulu futhi kade ngitadisha kamuva keBhabhiloni ngaphandle kwekwe ngokomumo womhlaba lapho lalihlezi khona futhi ngangikutadisha kwithi uBhabhiloni zikaHipslop omunye wemilando emidala kuyo yonke yaseBhabhiloni.
Babylon first appears in the beginning of the Bible.
IBhabhiloni kuqala libonakala ekuqaleni kweBhayibheli bese ke libonakala maphakathi neBhayibheli bese kuthi ke libonakala kugcineni kweBhayibheli. Isizathu sokuthi liqale kuGenesis ingoba uGenesis uyisahluko sembewu zeBhayibheli ilapho imbewu yayo yonke into esemhlabeni namhlanje yaqala khona eBhabhiloni kuGenesis uxolo futhi iBhabhiloni liqala kuGenesis.
It was first founded by Nimrod, which was a son of Ham.
Lasungulwa nguNimrod owaye yindodana kaHamu futhi kuqala labizwa ngokuthi amasango aseparadesi laseke libizwa ngokuthi iBhabhiloni futhi igama elithi iBhabhiloni lisho ukuthi ohlubukile.
And Nimrod founded this in one of the most fertile parts.
Futhi Nimrod walisukuleleli kwenye yezingxenye ezivundile kakhulu zezwe elaziwayo futhi kwakungumuzi omkhulu futhi wasungulwa ezigodini zaseShineyari. Futhi iShineyari yayi isigodi saseShineyari kwakuyindawo evunde kakhulu ezweni elaziwayo isikhungo esikhulu sezolimo futhi umfula omkhulu iEufrate yayinisela izwe lawo iTigris ibekwe ngasenyakatho entabeni kodwa iEufrate yayinisela iShineyari.
And right in the middle of this valley, this great city was planted, and it was one of the greatest
futhi maphakathi ngo kwalesi sigodi lomuzi omkhulu wawutshaliwe futhi wawungomunye wemizi emikhulu kunayo yonke yosuku kwakuyindawo enamandla futhi yayigcwele ososayensi nobuhlakani bezwe elaziwayo. Umuzi wawungamamayela ayikhulu namashumi amabili ukuzungeza ukuthatha umuzi futhi izindonga zazicishe zibe amafiti angamakhulu amabili ukuvundla futhi icishe amafiti angamakhulu amathathu ukuphakama wawungagijimisa izinqola eziyisithupha ngokulinganisana ngokuzungeza loludonga futhi kuqhudelwane ngokuzungeza udonga futhi konakele umuzi futhi wawunawo kuwo emikhulu izitalati ezinkulukazi futhi lezi zitalati zazicishe zilingane noma zingaphezu kokulingana nezitalati zanamuhla.
They were some 200 feet wide.
Yayicishe ibe ngamafita angamakhulu amabili ububanzi lokho impela kwakuxakile ngomuzi wangalezo zinsuku ngoba izitalati zaziyingcingo okwenqola nje encane ukuba ihambe yedlule. Esikhathini esedlule kwakuyinhlanhla yami ukuba se-Oslo eNorway futhi ezansi engxenyeni endala yomuzi osuvele ungaphezu kweminyaka eyinkulungwane ubudala kwakunganzima ukumpintsha imoto edlule ezitaladini zomuzi ngoba into yokuhamba kuphela ababenayo babenezinqola noma abamahhashi. Futhi yileyo ndlela yonke imizi emidala yasendulo eyayakhiwe ngayo kodwa leli Babiloni lalinezitalati ezingamafidi angamakhulu amabili ububanzi amabutho ayengamasha phezulu ehlome ngazo zonke izikali futhi onke elinganisene futhi ungamafidi angamakhulu amabili ububanzi inqola emva kwenqola. futhi yakhiwe ngokuthile ngokohlelo laseRoma namuhla lapho khona iBabiloni lesimodeni lihleli khona sonke isitaladi sasiholela esishayamthetho nasesihlalweni sobukhosi ngiqonde isihlalo sobukhosi isihlalo sobukhosi kwakuyindawo enkulu maphakathi nomuzi futhi ngaphambi kwesihlalo sobukhosi uhamba umfula omkhulu iEufrates
and the great gates of this city 200 feet wide and some
150 amakhulu alomuzi angamafidi angamakhulu amabili ububanzi namafidi ayikhulu namashumi amahlanu athile noma amafidi angamakhulu amabili kuphakama enziwe ngethusi eliqinile. Wo, kwakungumuzi omkhulukazi futhi kuzo zonke izindonga zawo wawunezingadi ezinkulu ezishibekayo futhi lezi zingadi kwakuyizindawo ezinkulu zokuzijabulisa.
Futhi emzini babehlose ukuthi babengaphila ngenoma yiphi indlela nje ababefuna ukuyiphila.
Ngakho-ke bacabanga manje-ke uma babengenza lokho babeyokwakha umbhoshongo ophakeme kakhulu ukuthi uma izikhukhula zamanzi okwahlulela zingake zifike ukuthi babeyovele bagijime bagibele phezulu embhoshongweni futhi babeyophepha.
Do you see it's just the picture of modern America?
Yabona na kuyisithombe nje semelika yesimoteni izama ukuthola izibukiki noma ukuthize futhi ikhuphukele enyangeni sicabanga ukuthi sizophepha kodwa uNkulunkulu uyakubona kungakhathaleki ukuthi ukuphi.
And in this city they had all kinds
futhi kulomuzi babenazo zonke izinhlobo zamacebo esono futhi lapho noma yiphi indawo izicabanga ukuthi ivikelekile phela ke udlame nobubi kuyangena.
They had the best scientists in the world.
Babenososayensi ababedlula bonke emhlabeni. Babenamabutho awedlula wonke emhlabeni. Babenezinqole ezedlula zonke emhlabeni. Amadoda aqaqeshwe ukwedlula wonke eyayikhona.
And the scientists and all the armor.
Nososayensi nayo yonke impi babephakeme kakhulu. Babengaphezulu le kwanoma yiziphi zazo zonke izizwe futhi bona empeleni zonke izizwe zazithi ukubukela kubo noma zibakhothamele.
And when a nation gets in that condition, then they think
futhi uma isizwe sifika kuleso simo khona-ke bacabanga ukuthi bangenza nje bakufunayo futhi bazedlulele ngakho kodwa khumbulana kunendaba ukuthi izindonga ziphakeme kangakanani uNkulunkulu ubuka phansi esemazulwini futhi uNkulunkulu uyasizonde isono uyasithanda isoni kodwa uyayizonde imisebenzi yaso isono.
And in this great city they had become very wicked.
Futhi lomuzi omkhulu base bebabi kakhulu bacabanga awu singenza noma yini esifisayo ngoba akukho lutho olungasikhathaza uma lokho kube siso nje isithombe sesizwe sakithi namhlanje sitelela uNkulunkulu nje manje batelela umusa kaNkulunkulu emuva lapho futhi.
They had a prophet in that city by the name of Daniel.
Babe nomprofeti kulowo muzi ogamali nguDanieli futhi ungacabanga indoda kaNkulunkulu ibona isono namacebo njengoba kunjalo yamemeza kakhulu yamelana nakho kodwa bavele nje bamhleka njengokucabanga ukuthi lowo womfo omdala akazi ukuthi ukhuluma ngani.
And so is it today that our peoples of this day has become so unconcerned.
Futhi kunjalo namhlanje ukuthi abantu bakithi balolusuku sebephenduke abanganaki kakhulu ngoNkulunkulu size sizwa ukuthi singavele siphile noma kayiphi indlela esiyifunayo futhi sizedlulele ngayo kodwa angeke ukwenze awusoze akwazi ukwenza uNkulunkulu uzosehlulela isono.
Someone said to me some time ago, said, preacher,
Omunye wathi kimi ezikhathini ezedlule wathi, Shumayeli, izisekelo zethu zaseMelika zasungulwa phezu kwenhlonipho yokuzithoba nezinhlonipho zokhokho bethu. Babe ngamadoda enkolo, ngakho-ke uNkulunkulu uzosivikela lesi sizwe kuze kube phakade. Akasayikuphinde abe nezinhlonipho ngathi kunoma enza ngo-Israyeli. U-Israyeli wayengabantu bakhe ababiziwe nabakhethiweyo, futhi lapho betshala bavuna lokho abakutshalayo, futhi lokho kuya kubantu ngabanye. Kunendaba ukuthi lingcwele kanjani ibandla esizisho ukuthi sikhonza kulo, noma sizama kahle kanjani ukuphila, uNkulunkulu ubophezeleke ezwini lakhe ukuba sehlulele ngalokho akushilo. Manje ngenze lesi sitatimende. Uma lesi sizwe siphunyula ekwahlulelweni, uNkulunkulu uyobophezeleka ukuvusa iSodoma neGomora, futhi axolise ngokubacwilisa nokubashisa, ngoba sibabi nje njengoba iSodoma neGomora lalilokhu linjalo. Futhi uma acwilisa iSodoma neGomora futhi wabashisa ngenxa yesono sabo, futhi engenzi ngendlela efanayo ngathi, khona-ke uyoba ngongalungile futhi abakwelete ukuxolisa. UNkulunkulu akadingi ukuxolisa kumuntu noma lutho. Isono siyokwahlulelwa futhi siyojeziswa impela nje njengoba ekhona uNkulunkulu ongenza ukwahlulela, futhi ukwahlulela kukaNkulunkulu kungcwele. UNkulunkulu ungcwele, futhi ngakho-ke izahlulelo zakhe nemisebenzi yakhe ifanele ilunge futhi ibe ngcwele, ngoba ibo nguNkulunkulu ongcwele ngenxa yemisebenzi yakhe nokwahlulela kwakhe. Futhi okanjani ukuthi lo muzi uxambuze esondweni? Sikanjani isizwe sakithi namhlanje sixambuze esondweni? Sicabanga nje ukuthi ngoba singamapresbyteriyani noma amabhaptisti noma amapentekostiyali noma okuthize, yilokho kuphela uNkulunkulu okudingayo. Udinga ubulungiswa, futhi yiloo nto kuphela umthetho wakhe oyoyiqo okuqondwayo ngubulungiswa. Akakhethi ihlelo.
In the book of Acts, the 10th chapter, the 35th verse,
encwadini yezenzo esahluko seshumi nevesi lamashumi amathathu nanhlanu umprofethi wathi, ngiyabona ukuthi uNkulunkulu akabheki isizwe noma umuntu, kodwa wamukela labo abazomkhonza ngokulunga. Akunendaba ukuthi yiliphi ibandla okhonza kulo, uNkulunkulu ukulindele ukuthi umhloniphe futhi ufune ukuthi umkhonze ngokulunga. Uma sehluleka ukubathathele ivangeli, khona-ke uNkulunkulu uyobehlulela ngokolwazi ababenalo nokuthi babehlonipheke kangakanani kulo. Oh, malibusiswe igama lakhe, njengoba ningezwa kalula nje kulolu suku esiphila kulo, kukhona into ethile ezokwenzeka nje. Oh, ngibheke ngokulangazelela okukhulu ngokunyokuza okumangalisayo ukuba izinkathazo ziyophela zonke, nenkosi ebusisiweyo iyofika, futhi sizohlitshwa ukuhlangabeza yona emoyeni.
Oh, it should be the very motive of every heart.
Oh, kufanele kube yiyona kanye injongo yayo yonke inhliziyo, nayo kanye inhloso yayo yonke inhliziyo ukubheka leso sikhathi, ukubona lapho izinkathazo zethu nezivivinyo ziyophela khona. Futhi lapho siphendulele imicabango yethu manje eBhabhiloni, futhi ukuqhuba umlayezo wethu, siyathola kulobuzo omkhulu ukuthi ngenkathi sebethole konke ukuvikeleka, asikho isizwe esasingabathola. Ngani? Babenezindonga ezingamafidi angamakhulu amabili ukuba bazigubhe, amafidi angamakhulu ukuphakama emoyeni, namasango ejusi amakhulu obekungathatha isixuku samasosha kuwashwiba adedeleke. Ayeqiniswe kahle babengenazidingo sokukhathazeka nganoma yisiphi esinye isizwe manje leyo ngxenye yayilungile kodwa ke kathi sebefaka isono phakathi lapho khona ke kumbulani uNkulunkulu angabuka noma ikuphi futhi akubone akule ndaba ukuthi uqiniswe kanjani. Futhi ngifuna kusho lokhu yiye kuphela indlela yokuba umKristu aqiniswe lokho ngokuthi ngaphansi kwekazi lendodana kaNkulunkulu ophilayo ileyo nto kuphela angeke ayibheke ayedlule futhi ayehlulele uma usibekelwe yigazi khona ke uNkulunkulu angeke akubone wathi emibhalweni nxa ngibone igazi ngizodlula phezu kwakho.
But these people were
babengenandaba nalokho babe nezinkolo zabo qobo ngakho ke babephila ngazo niyazi kukhona indlela ebonakala ilungile kumuntu kodwa ukuphela kwayo kuyizindlela zokufa.
Now in this city they had a king that was
manje kulo muzi babe nenkosi eyayingomunye wala baba fana abasasayo besimboteni wo into ethize fana nabanye bozo mahlaya bethu bomsakaze uArthur Godfrey wesimboteni noma uElvis Presley noma omunye onjalo wo wayengomkhulu umfana omkhulu kakhulu futhi wayezithanda ezikhathi zakhe ezinkulu ngakho ke wayezophosa iphathi encane yomculo ukuzibinya yenzela bonke abantu bakhe. Uma lokho bekungezona izicalekiso futhi kucabanga ukuthi abezilizwe nabesifazane bazibiza ngezinceku zikaKristu bezitika ezintweni ezinjalo amarekhodi endlini yabo emishinini yabo bephonsa izinto ngomnyango. Futhi lo mfo wacabanga manje sizoba nesikhathi nje esikhulu futhi wathumele isimemo esikhulu kubo bonke osaziwayo wakhetha abakhethiweyo bakhe labo ababedansa ukubedlula bonke nabesifazane ababebahle kakhulu ukubedlula bonke futhi wabangenisa bonke engadini eshubekayo enkulukazi ngemuva nje kwesigodlo ngomdanso wesimoteni. Futhi babezozijabulisa kakhulu futhi honke amasosha nabo bonke bathela ukudakwa okuhle uma leyo kungeyona imelika yesiboteni angazi ukuthi kukuphi ngakho ke babenesikhathi esimnandi futhi bakhangisa konke okucobezelayo njengohlelo nje lwethelevishini olumnandi futhi babesemuva lapho abesifazane akungabazeki nabagada izingane ekhaya benakekela izingane zabo nephephele lathi wabiza zonke izancinza zakhe futhi isancinza ngokuyisifebe sisemthethweni. Futhi mehluko kuphela ngokuthi esanamhlanje base yinto efanayo kodwa hayi ngokomthetho futhi bashiya izingane zabo ekhaya nabagada izingane futhi bagqoka ezabo ezintsha izingubo zokugqoka zesimoteni iziketi zabo ezincane nokunye nokunye futhi baya edilini elinomsindo lenkosi noma iphathi yomculo wokuzibinya.
Oh, can't you see America in that same place?
Wadiboni melika kuleyo ndawo efanayo na. Oh inkosi yakuvumela ngakho ke kufanele ukuthi kulungile uma inkosi ikwenza awu lokho kuye kuxazulula.
Awu
ngenxa yokuthi melika iyakuvumela ukuthi uthengise ugologo nosikilidi nokwaye nobhiya lokho akukwenzi kulunge ebusweni bonkulunkulu. Unkulunkulu uzosahlulela isono. Wena uthi awe isizwe sakithi siya kuthengisa kodwa nifanele nibe nomgomo wangempela wowesilizwe lwesifazane futhi niqhele kukho isizwe sakithi zibuzwe kudevele njengazo zonke izizwe ezinjalo iBhayibheli lithi zinjalo ngakho ke angeke uhambe ngendlela isizwe esibuswa ngayo.
Satan said all these kingdoms are mine.
Usathane wathi yonke imibuzo engeyami ngizokwenza engikufunayo ngayo futhi wathi kuJesu ngizokunika yona uma uzongikhonza. UJesu wayazi ukuthi wayeyoba indlalifo kuyo esikhathini zeminyaka engulungwane. Ngakho ke wathi kulotshiwe ukuthi woyikhonze inkosi uNkulunkulu wakho futhi uyikhonze yona yodwa.
That's good preaching to the church.
Loko kungubushumayelo kuhle ebandleni kungasaphatha kuSathane. Akulendaba ukuthi unani siyayalwa ukuba sikhonze inkosi uNkulunkulu wethu futhi yiyo kuphela esiyoyikhonza. Ngakho ke inkosi yahlela idini elikhulu futhi yalungiselela konke ukudla nobhiya wabo obedlula bonke namawayini abo akhangiswe kahle ukwedlula wonke ababenawo futhi wayezoba nesikhathi esikhulu kakhulu futhi wamema wonke amantombazane aseHollywood nabo bonke futhi bonke benyuka nabatanzi ababedlula bonke ababenabo.
They were all in this big garden out there.
Okay, babe kule ngadi enkulu lapha ya benomculo okuzibinya wesibotheni isikade sinjela pho udanza kuphuza bezijabulisa nabanye ngokudanza alisho yini iphepheli ukuthi bayo bangale ndlela na.
Said to be heady, high-minded, lovers of pleasure more than the lovers of God.
Lati bayoba ngabana mawala abakhukhubele abathanda injabulo kunokuthanda uNkulunkulu abangena kujuliswa abangezithibi abanolaka nabazonda abalungileyo kuNkulunkulu usuku olunje pho eziphila kulo. Manje ngifuna uncizo nembeza wakho komoya kwakunga lesi sikhathi kekathi babesenakho konke lokhu futhi sengiyabona nje amanenekazi amancane nobhiya wawo ephuza futhi ayenza umculo wawo wokuzibinya noma odumdumi enesikhathi esikhulu nje phandle lapho edansa ngalapho. Nalawo masosha dyakiwe eshiba labo besifazali nxa zonke futhi ebasondeza kuwo ebahlalise bathangeni awo futhi babe nokuzijabulisa okuncane nje okuhlanzekile. Ilokho imeli ke kubiza ngakho namhlanje ukuzijabulisa okuncane nje okuhlanzekile kuyisono. Ibhayibheli lathi ozinikele kuthi emaseni ufile saphila futhi indlela abesifazane bakithi baseMelika abalahlekelwe ngayo ngokuziphatha kahle kwabo kuze kube lukhulu ukuthi bazi ukuthi igama elithi ukuziphatha kahle lisho ukuthini. Futhi bengibalandela ngakho esikhathini esike side sedlule. Nosifazane wathi kimi ngamtshela ngathi ugqoka lezo zingubo ngendlela owenza ngayo uyofanele ophendule ngosuku lokahlulela ngokuphinga. Wayengowesifazane oshadile wathi ngizokunika kuba uqonde futhi phenem ukuthi angikaze ngenze lutho lubo. Ngathi kodwa ngabe enye indoda ekubukile yenze noma yini engalungile na?
For Jesus said, whosoever shall look upon a woman to love her.
Ngoba uJesu wathi lona lowo oyobuka esifazane ukuba mkanukele usephingile naye vele enhlizweni yakhe. Khona ke uma leso sona isiphendula ngokuphinga uyophendula njengolecala ngoba uziveze wena kuye ngaleyo ndlela. Uthi awu futhi Branemi bathengisa lelo hlobo lwezingubo zokugqoka. Ilelo hlobo kuphela abaluthengisayo basayithengisa imishini yokuthunga. Basenazo izimpahla kuyihlazo ukubona indlela abesifazane bethu balolu suku.
You Pentecostal women, what a disgrace! And you man, you
besifazane bePentecostal ihlazela injena pho futhi wena ndoda yePentecostal ozovumela isifazane wakho ziphathe kanjalo lokho kukhombisa ukuthi uyindoda kangakanani ngempela ufanele ube yinhloko yendlu wo ihlazela inje pho.
You said, well, your wife smokes cigarettes. What got her into that in the first place?
Wena uthi awu umngako bhema osikilidi yini emfake kulokho kwase kuqaleni nje yena unephutha ekukwenzeni. Yena uzifaka upoison, ufaka abantwana bakho upoison, ulahle umndeni wonke futhi ihlaze ebandleni likaNkulunkulu ophilayo. Nani elivumela abantu benu amantombazane eno amancane aphume nalapha abafana thina siphumela phandle lapha kulomculo okuzibinya uqhubeka ngiyanidabukela mama nobabaye wena uthi awu beza nje njengoba befuna nisenazo izigwedlo Nginawo amabili phezulu lapho ngazi ukuthi ayoba yini kodwa uma le ndoda endala uPrenem ephile izikhathi ezinde ngokwanele futhi esalokhu ephile kahle engqondweni yakhe angahle ahambe kodwa ayogcwala amashashazi ngenkathi eselapho kuyihlazo baningi abantwana abazala ngaphandle komshado ezweni namhlanje emelika unyaka ngamunye ikhiqiza abantwana abaningi abazele ngaphandle komshado kunoma izimpi zibakhiqiza eminyakeni emine yokubulalana wo kuyizibonakalisa ezikhulu zezikhathi zokuphela impela yiso manje ngifuna niqaphele lenkosi wo yayingumfo omkhulu wo yayingu Arthur Godfrey omuhle nawo wonke amahlaya ayo angcolile futhi nina besifazane nihlale ekhaya esikudleni sokuthatha isikhathi senu semihlangano yombuleko iqhubeka okuseni nivule ishinga elinjalo futhi nililalele bese ke nizibiza ngomkristu yini ayenzayo ngaphandle kokulala phansi lapho nalawo mantombazane nezinto ngani uyisikweleti ezikhulu kunazo zonke lezi zizwe esake saba nazo wo yebo ungummelikana wangempela uma ubiza lowo ngummelikana kungahle kube ngummelikana olungileyo kodwa kukude lebu kristwini kodwa asinazo izikhathi zomhlangano womkhuleko noma kufunda ibhayibheli manje niyabona ukuthi sikuphi na Labo besifazane lezo zancinza ezaziphezulu lapho lenkosi ngalobo busuku ukube zazi lalelile uDaniel zazi ngeke zibe lapho kodwa qaphelani lapho idili liqhubeka niyazi futhi bonke bathola ukufudunyezwa kahle ngamawayini abo amnandi namawhiskey nobhiya ababenawo futhi khona ke bathi ake sizijabulise wo yebo lo Arthur Godfrey wasibotheni wayefuna ukuqhumisa ngomshumayeli onempandla noma ukuthize niyazi Ngoba wathi sizohamba futhi siyalanda izitsha zethu kaNkulunkulu wabo futhi sizoba nehlaya nje elincane uma lokho kungezile ihlaya elihle lomsakazo noma le television angikaze ngilibone lilodwa yebo umuntu uyafa kodwa umoya uyaqhubeka nokuphila wo sizovele sisho elilodwa ngalokhu lokho noma okunye ukuba sibe nehlaya elihle lapha ngabeza ngelikilanga emsakazweni becula lapho abangcwele bemasha begena ngesiqhi somculo nxa ngibona igazi ngodumdum ihlaze linjena pho ucabanga ukuthi uNkulunkulu ongcwele angakulalela lokho futhi abe ngolungileyo futhi angakwahluleli na Kodwa siqinisiwe siyizizwe sikhulu singabakhulu kunabo bonke emhlabeni nabo babenjalo kodwa kwenzekani na wathi abani lilandele lezo zitsha futhi asibe nesikhathi simnandi futhi bahamba futhi bathatha izitsha zenkosi izinto ezingcwele okungukuthi uyisitsha senkosi uyisitsha sikaNkulunkulu lapho ethululela khona umoya wakhe ongcwele Futhi bathi ake sithole amanye amahlaya umgqiqiqo ngcwele ngakho ke bayahamba futhi bayasithola futhi bagcwalisa izitsha zabo noma ezabo izinto newayini futhi kodwa ke lo Arthur Godfrey wasibotheli ngikathi amantombazane ehlezi emathangeni amasosha futhi yenza futhi benezikhathi zimnandi nokusasa kwabo nokuqhubeka futhi mhlawumbe umyeni ekhaya egade ingane futhi mhlawumbe owesifazane ekhaya egade ingane nomyeni ke odyakiwe enhla lapho cishe ingxenye nengxenye nje futhi lapho babe sonke lesi sikhathi esikhulu beqiniswe kahle kungekho lutho olungabakhathaza impela isizwe sikhulu kunazo zonke ngaphansi kwamazulu babe yiso bonke osasayenza abakhulu wayesenkundleni yabo Wonke amathuluzi empi amakhulu ayengaphansi kokulawula kwabo babengemuva kwezindonga ngakho ke akukho lutho olwaluka bakhathaza babenesikhathi simnandi babengazi ukuthi uNkulunkulu wayengabuka phansi kubo futhi lapho kulokho lenkosi yesibotheni namahlaya ayo kaElvis Presley nokucula mhlawumbe babe lesikhathi esikulu ngakho ke yathi khiphani labo badingbiki abangcwele futhi asizijabulise ngakho ke wathela iwayini ezitsheni futhi wayeliphuza futhi ethi wo liyalo ngelimnandi konke okobulivilivi futhi bonke yebo kuhle lokho njengemelika namhlanje namanye amahlaya abo abolile nokunye nokunye ukuthi babenakho kwithelevishini nasemsakazweni futhi kokwabo kwesibotheni futhi nani bantu elizibiza ngamakristu nilalela into enjalo manje ningabona ukuthi simi kuphi nina ma-Methodist, ma-Baptist, ma-Presbyterian, nina ma-Pentecostal amahle, kukhona kwenzeke kini, izifiso zenu zibe yiphutha, ngoba lokho kusenhliziyweni yenu, niyokwenza. Ungeke wenze, bekungeke kube yisimangaliso esikhulu kimi, ukubona ingulube phezu kwenqaba yemkuba idla, leyo yimvelo yayo, kodwa bekungangimangaza impela, angikaze ngibone, futhi angisoze ngibone iwundlu lidla nayo, ngoba imvelo ekuyo yehlukile.
You don't see Christians doing those things. They're nature. The nature of the great Holy Spirit.
Amen.
Won't let them do those things.
Niyabona amaKristu yenza lezo zinto. Imvelo yawo, imvelo kaMoya ongcwele omkhulu. Ngeke bavumele benze lezo zinto. Iphephela lathi uma uthanda izwe noma izinto ezezwe, uthanda lukaNkulunkulu lokho ngisho kuwe. Manje ningazahlulela nina noma izwi liyanehlulela. Uma uthanda lezo zinto, uthanda lukaNkulunkulu seliphumile kuwe.
God has first place or no place.
Ngulunkulu unendawo yokuqala noma akana ndawo balibonke igama lakhe ngiyajabula kakhulu kalokho ngijabula kakhulu ukuthi umsulo futhi ungcwele singabeka ithemba kuye akaxegizi kalokho uNkulunkulu futhi uNkulunkulu yedwa akusikho akazuba ehlala kithi sifanele silinganisane naye angeke eze emicabangeni yethu sifanele silinganisane emicabangeni yakhe angeke alalele imiyalo yethu sizolalela imiyalo yakhe kodwa kuzobala singenza nje lokho esikufunayo futhi ngisho lokhu ngezinhlonipho amaphesente kamashuma esishiyagalolunye beluzi baba buthakathaka kakhulu angeke bashumayele ngokumelene nakho yithikithi lokudla kubo ngincambele kubulewa yindlala uhafu futhi ngigqoke amasaka otshani ukuze ngimboze ubunqini bami futhi ngishumayele ivangeli iqiniso kunokuba ngibe nenkukhu ejosiwe kajathi ngosuku futhi ngiqagise ngemfucumfucu kadevil sengiba yindoda endala futhi ngalimela ngenkathi ngiseyinsizwa ngifuna ukuma nginesibindi kakhulu manje ngokuba ngiyabona ihora seliseduze ucabanga ukuthi abaprofeti betestamente elidala bebeyokwenze njani ukuba bebevukile namhlanje na bukani izimo futhi lo mfana ebhodlela lakhe lewayini liphakeme phuza elesikhathi esikhulu wathi umzuzu nje nonke nina nonke ngilaleleni bulani imisakazo yenu manje ezinenhlamba ezingcolile izinto ezinyanyekayo ezivunyelwe izinhlelo ezingahlungiwe kwaqala nini na bekane muva emlandweni kwaqala muva lapho ngezinsuku zikaClara Bow futhi ikathi leli qhinga umthekiselo ngamesabo uNkulunkulu waphumela lapho futhi wenza lezi zingubo zangaphansi zabesifazane ezazibenza babukeke bekhanukisa futhi lokhu kwaqala icilo lokuqala elinenhlamba abalivumela ukuba iqhubeke lalimayelana namanelekazi ehlisa amasokisi awamade futhi ekhombisa ngamadolo awo amahle bazedlulela ngalokho futhi manje akuhlungiwe bangasho futhi benze abakufunayo udevil uthathe into ngaphandle kokudubula kunjalo cabanga ukuthi lezo zifebe zaseHollywood esekweni namuhla beziyokwenzani ukuba bezingabuye na beziyokwenza ngokwehlukile kodwa ukuthonya kwazo emhlabeni ufake umhlaba elangabini lenkohlakalo
Oh, blessed be the name of the Lord. What are the influences?
Oh, malibonge igama leNkosi. Yini ukuthi onye kwebandla lomKristu obekufanelele kwenze na? Lokhele umhlaba ngelangabi ngobuKristu. Kodwa esikudlenisa lokho, sizama ukwenza ukuzifanisa nabo. UKristu uyisibonelo sethu, futhi hayi ingcwethi yaseHollywood noma ingcwethi yetelevishini. Kodwa sizimoteni, siphema iPall Mall, futhi uzoya esokweni ngokukwenza. Izithombe zamantombazane phandle lapha, nosikiliti, abesifazane ababukeka bebahle, lokho kuyinkohliso kaDevil. Ngibukeli, eminyakeni embalwa emva kokubhema, le-TB elengaleya efa, olusizi, kodwa kuyisimoteni, bangakubeka phambi kwabantu abasha.
And you put up a picture of divine healing. Oh, God, be merciful. Can't you see, folks, we're at the end of the road?
Ngakho ke lo mfosi emusha nengilazi yakhe yewayini eyishayisa kancane kwi-toasti. Ohe, sengiyababona bonke abantu babefuna ukuziphathisa kwakhe. Ubona abafana abancane phandle ezikoleni lapho bezodikeka badonsele ama-overloan yabo amancane ezinqulwini zabo, futhi bayekele izinele zabo zikhule njengezigejane zezixhwanguxhwangu ukuba baziphathise okuka-Elvis Presley.
God blessed that dean of that college the other day. That said you
kulunkulu busisele college kulesuku noma nizophuma kuleli college lowo ngumbelikane wangempela wathi uma begqoka kanjalo beziphatha kanjalo futhi lelo iqiniso.
And when you dress like a prostitute, you'll act like.
Kuti umaqoka njengesifebe uzoziphatha njengazo. Wo kuningi okufanele ukwenze. Hloboluni lo moyo olungaphakathi kuwe. Impela ukwenza wenze lokho okukuwe. Ukwenza ugqoke futhi uziphathe futhi uphile noma yini kuwe iyakubuza impela. Kodwa manje usephakamise ingilazi yakhe. Wo wayesekuma amathekeni kwakhe nje okukhulu kanjani ukuthi ngiza kwakhe kuncane ayezokwenza phambi kwabo bonke abantu. Lokho akusilo hlelo lo television oluhle na? Ibingeke ibikeke iHollywood iye kuleso senzo na?
Here's what
we'll do. Ngiyakutshela, uyasho, nakho esizokwenza. Niyasazi leso sigejane sabakhincika abangcwele esasivemise ukuba naso ngalapha na. Niyabo, futhi wathi nje ngenkathi eqala ukuphuza, wabheka ngasodongeni. Niyaze kadini wakulenga izinti zezibani ezinkulu, futhi kwakukhona iplaster odongeni, futhi izibani zazibonisa kule plaster kusuka engadini. Namehlo akhe aqhunsuka, futhi ngempela waqaqazela iBhayibheli lathi wakwenza, lasho ukuthi amathambo akhe aphuma emajoyintini futhi eshayisana ndawonye. Yebo, futhi kolunye lalezi zinsuku lesi sizwe sonke sizoqaqazela impela ngokwanele.
Oh
yebo impela, bathi labo bakhinqika abangcwele, labo baphilisa ingoka kaNkulunkulu ukuthi lokhu lokho nobunye konke lokho abayiko. Lindani nje, uNkulunkulu ulungile, uzothumela umlayezo noma kanjani. Wakwenza kuyo yonke eminye iminyaka, uzokwenza manje futhi uyakwenza nemvuselelo isizophela nje.
You remember as thus saith the Lord? I said,
ngiyakhumbula kwakunguyisho kanje iNkosi ngathi iMelika yenze isinqumo sayo sokugcina ngo-1946. Bukani, kusukela lapho ayisekho futhi akukho lutho olusele ngaphandle kokwahlulela leziphithiphithi. Bukani ukuthi kwenzekeni ngaleso sikhathi ezingako kubukeni nje ukuthi kuzo lokhu kushesha futhi kushesha kanjani sisekupheleni siphile emathunzini okufika kwakhe futhi kuyoba khona izibonakaliso emazulwini phezulu nasemhlabeni izinhliziyo zamadoda zihluleka ukwesaba ukudideka kwesikhathi usizi phakathi kwezizwe ukuthi abantu bayoba kanjani namawala abakhukhumele kanjani ukuthi amadodakazi asesiyoni ibandla ayeyohamba ngokuqhosha ngokukhukhumala ngendlela abehamba ngayo futhi ecokama futhi ezibinya lapho ehamba Tila zikubina, sise tilini na mkila uguzi binye likunu, liga pelchishazari. Futi, ibanda, ibanje, egushleseni na gubu ya goluande, nge television, nge msagazo, nge Hollywood. Futi, nako la posikone.
Real Christian women, bobbing off their hair.
Obesifazana banga makristu, banga mpela, bapungule zinele zabo, mayazi tobe busweni babo, bekoga izi nguchane zindolile zindala, ngoba abandi wabanonye ababachele uguti, akuko ngozi guko. Obesifazana mkristu, mshumayeli, watumele ntombazane, zanzi lapa gilingilanga, ya ibukeka sengati, ya itululelewe ezi nguchane zayo za kukoga, wati... Wow, futhi Branham, uvele esikole nesidala, umelusi wethu, ukhulula abantu besifazane. Ngathi, ubakhulula kuphi na? Baya bakhulula kuKristu, nasekuziphatheni kwabantu kahle.
Oh,
udume kakhulu wesifazane njalo. Kuphela, kodwa noma yini eyenza lokho umntwana wesihogo. Niyakubazi ngezithelo zabo, usuku olunjepho esiphila kulo. Impela ngikholwa ukwazi ukuthi lithi kanjani loboluni lwezingubo ozigqokayo nokunye kodwa sifazane uyakubona kwenzena uzenza uphawu locansi kulo lonke ishinga elidala linonya odlula kulo kodwa ufuna inkululeko ukhombisa ukuthi imuphi umoyo kuwe ufuna ukukhululeka ebandleni ukukhululeka kuKristu ukukhululeka kumoya ongcwele ukuze uzophila njengabo bonke
that don't exclude the Branham Tabernacle That includes the Branham Tabernacle.
Loko kulishinga phandle tabernacle lika Branham. Loko kufaka tabernacle lika Branham. Konke. Konke bonile futhi basilalelwe inkazimulo kaNkulunkulu. Nakho la sikhona.
Oh what a day, what a time. And he's all shook up.
Oh usukolo njena pho isikhathi esinjena pho futhi uyaqhaqhazela futhi wabuka futhi ngaphesheya ngasetongeni kwakukhona ingxenye yesandla somuntu futhi sasibhalo tongeni mene mene tekele ufasini
Oh all of them begin to watch this modern Godfrey It had so much popularity.
Oh, bonke baqala ukubheka lo Godfrey wasimoteni owayena ukuthandwa ngabantu kakhulu kakhulu. Yini indaba ngayina? Uyaqhaqhazela impela ngokwenele. Umili phephela lathi amadola akhe ayeshayisana futhi kukhona okwenzekile.
What? He couldn't understand it.
Yini, akazange akuqonde, wayicabanga ukuthi angekho ongakuletha kuye, kodwa uNkulunkulu angakuletha kuwe. Akona ndaba ukuthi ukuphi, uyakwazi, uyayazi imisebenzi yakho.
So he says there's only one thing to do.
Ngakho ke yena uthi inye kuphela into okufanele yenziwe. Lokho ngukuthi bizo melusi. Ngakho wahamba futhi wathola umelusi nokati nalo umbishopu omkhulu. Nopapa bebandla lakhe. Wabangenisa bonke. Wathi kusho ukuthini lokhu na?
Now you're going to see a modern America. They never know
manje nizobona imelika eziboteni abazange bazilutshe ngokungaphezu kwemvelo ngakho ke abakwazange ukukuqonda maliboke igama lenkosi ungangabaza manje ke uma bebengabiza umoya kaNkulunkulu ophilayo umbhuli noma udeveli
they know nothing about the supernatural
Bazilutho ngokungaphezu kwemvelo bonke basongelwe enhlelweni labo bazilutho ngakho bathi ho lokho nje ngokufunda umqondo omncane kodwa isandla esilubayo sisodongeni Wenza leso sibonakaliso phambi komJuda ngokuvala esabo wakwenza phambi komSamaria kodwa hayi owezizwe ngani na wadingeka linde izono zamaAmori zize zinqobelane.
Now the handwriting's on the wall for us. What are they doing? Are they listening to it? No, sir.
They are
listening to it. No, sir.
Futhi wangenisa bonke abeluzi futhi bathi awu thina asikwazi lokho mhlawumbe lokho mhlawumbe isithunzi indawana thize inkosi yayinengqondo engcono kunalokho futhi yathi ngizonikeza noma imuphi umuntu ingxenye yombuso wami futhi ngizomembathiza futhi ngizofaka iketango legolide etangeni yakhe uma engahumusha lokho kodwa babengenazo isiphiwo sokuhumusha babengazi lutho ngakho babekholwa ukuthi izinsuku zezimangaliso zase zedlule.
Isn't that our?
Akusibona ababonisi bethu abakhulu ababhishobhi bethu na abazi lutho ngokungaphezu kwemvelo yingaleso sizathu babekwazi ukubiza umoya kaNkulunkulu ophilayo senzo okumisiwe wo uNkulunkulu ngiba nomuso esizukulwaneni esiphingayo nesingcolile esibhubhayo ebusweni bomhlaba.
He's still knocking his knees together.
Wayela phoke usaloke eshayisana amadela akhe kwakukhona okungalungile wazi ukuthi kwakukhona okungalungile wo kwakukhona isibonakaliso ezingaphezulu kwemvelo singene kanjani phakathi lapha na savela kuphi na savela phezulu sehla lapho kwakungekho izinto kakhona besingangena. Futhi lamhlanje sinomculo wokuzibinya sihambise abantwana bethu kumathelevishini nasezinhlelweni ezingahlungiwe sivumele iphansi lethu namatafula agcwale ezingcolile zindala izindaba zothando zocansi esikhundleni sezwi likaNkulunkulu.
There isn't a kid in this city but what knows more about Arthur Godfrey or Elvis Presley or Pat Boone.
Ayikho inganyane kuleli dolobha ngaphandle kokwazi kakhulu ngu-Arthur Godfrey noma u-Elvis Presley noma u-Pat Boone noma u-David Crockett kunokuba zazi ngoJesu Kristu lokho kuqondile kodwa kuyiqiniso impela. Umangalizi kukhona kuwa futhi yini abeluzi abayaziyo na abazi ukuthi yini imbangela yakho bayimbangela yakho futhi wayelapho-ke mine kanjalo uBelteshazzari waye imbangela yakho ngokuvumela umbuso wakhe ungene endaweni enjalo. Futhi namhlanje kuyo yonke lento ezidlula kuye sicabange ukuthi siqinisiwe sicabanga ukuthi siyizizwe esihle kunazo zonke futhi esikhulu kunazo zonke emhlabeni sinayo yonke isayensi lapha futhi uBelteshazzari wayengazi ukuthi wayengenabo bonke ososayensi. Kwakukhona isizwe esasibizwa ngokuthi amamede namaperesiya babe nomsebenzi wesayense nabo manje okungamamede operesiya noma amandiya amahindu endiya njengoba umfowethu esanda kukhuluma nje ekugcineni bahamba baphelele endiya njengamahindu amamede operesiya futhi ngokwesayensi babeyitholile indlela babengadlula ngayo umfula i-Eufrate babengeke bakwazi ukudlula ezindongeni kodwa bawudlula umfula futhi laliza ngaphansi kwamasango. Isayensi isebenza kwenye indawo esikhulu isizwe sabahetheni esingabe sabe uNkulunkulu ngaleso sikhathi futhi uNkulunkulu wabeka isibonakaliso edongeni ukubazisa ukuthi izinsuku zabo zase zi eliphelile futhi uNkulunkulu ubeke izibonakaliso dongeni lwethu lwethili lethu elikhulu lomculo wokuzibinya futhi kukhona isibukunike esisindizayo ezipakabhakeni sicabange ukuthi zinekho konke azibange njalo na sicabange ukuthi sikwazi konke kodwa irashiya ngokwesayensi yethu uqobo ineminyaka emihlanu ngaphambi kwethu futhi uma sibanjwa eminyakeni emihlanu bayoba neminyaka eyishumi kuqhela ngenye indlela uNkulunkulu uvumela izizwe ezingamasabi uNkulunkulu evumela abantu abangemesabi uNkulunkulu abathatha labo sosayensi bamajuda phezulu lapho futhi bangaphambili kude kunathi sibeka isikhathi sethu ewayinini abesifazane nesikhathi esikhulu futhi bayasebenza emini nobusuku ukuthi bangasiqhumisa kanjani ayikho neyodwa into engabavimba ukuthi bakwenze khona manje Bukani isimo esikuso isizwe sonke niyasikhumbula leso sikhulu sebutho na ufethu Robesini nami besixoxa izolo baxoxisana naye omunye wosayensi abakhulu wathi akifuni wesabisa abantu kodwa ngifuna uzitshele iqiniso ngabe khona inkozi na nganoma imuphi umzuzu kungenzeka into kuphela siyakhohlisana Siqale umcibisholo emizayini yethu encane futhi waphelela phansi ngamafinta amathathu kusuka emthabathini manje sibeka omunye phezulu futhi uphelela phansi ngani la sifake ubuthi ezingqondweni zethu ngosikilithi ngabe sifazane ngewhisky ningesikhathi esikhulu futhi akumthokozisi uNkulunkulu wasezulwini nombhalo ubikezela ukuthi iRussia izokwenza
We're at the end
Sikuphina sisekupheleni zonke izizwe sesabela kufa ngikhole ukuthi bebengamisa umcibisholo emizayini khona manje futhi babhubhise izizwe sonke ngesikhathi esimizuzu emihlanu nje ubungaba empushana futhi ubuyele emagesini owawukuwe kuqaleni bangakwenza Wozibe netili lomculo wokuzibinya sesimkhohliwe uNkulunkulu sesihambe saya kude kakhulu ngethelevishini kakhulu ngezwe futhi bebelokhu bekulungiselela ngaso sonke isikhathi njengamamede operesia nje futhi manje okungaphezulu kwemvelo sekufikile futhi sandle zile ubayo sisodongeni hayo dongeni kodwa eziphakabhakeni
And now we're all shook up Oh yes
Futhi manje zonke siyaqhaqhazela. Oh yebo, isayensi yethu zimoteni iyaqhaqhazela. Isizwe sakithi siyaqhaqhazela. Kungenzeka ngaphambi kokuthi le nkonzo ivalwe. Kodwa ngifuna niqaphele kunye. Ngifuna nikhumbule ukuthi ngekathi bese kuleso simo ngaphansi kwaleso sitshulu sodakwa kwakukhona indlovukazi encane yayikade ingekho edilini lomculo wokuzibinya kungahle ukuba yayikade ingaphandle ifunda isiprofetho sikaDanyeli yayingekho phezulu izitike esoneni sabo. Futhi yangena igijima ngathi inkosi yayingazi ukuthi yenzeni yangena igijima futhi yathi oh inkosi phila kuze kube phakade yazi yakhaqhazela ukhathazekile
and your pastor and none of your counselors
futhi maluzwenu futhi angekho owabeluleki benu opapa benu nokatinali benu namadoda yenu yesigodi nonsumpa benu angekho noyedwa kubo onganihumushela khona kodwa kukhona indoda embusweni wakho iyakwazi okungaphezu kwemvelo
Church, there is a
Oh, igama lakhe bandla kukhona umuntu phakathi kwethu namhlanje angakufunde okungaphezu kwemvelo futhi angakubhala okungaphezu kwemvelo kukhona umuntu ngethemba ukuthi nizohlangana naye ngethemba ukuthi uzongena enhliziyweni yenu khona manje uzokhuluma nani besifazane uzokhuluma nabenu nina madoda futhi uzonivumela nibone isimo eningene kuso kuye kuphela ongafuni unde isimo sakho ngingashumayela iphimbo lami lize lingabeli saba khona ngingakhali izinyembezi zami zize ziyobule imidwa yehle ngezihlathi zami bekungeke kusize ngalutho ngoba ngingumuntu nje kodwa kukhona umuntu igama lakhe nguJesu angakutshela ukuthi lokhu kusho ukuthini ubungeke yini uthi nyelele futhi ukhulume naye kancanyana nje
What's the meaning of these?
Zithandani lezi zibuknike ziphakaphakene na. Yini indaba na? Ni yini leli Babiloni lezimoteni ukuthi sizama ukwakha umshini ozosiyisa enyangeni na? Anisoze nakwenza. Kumayelana nani konke na isayenza yazi basekujaheni okukhulu ngenxa yento ethize futhi yabazi ukuthi kuyini kodwa kukhona umuntu owaziyo ukuthi konke kumayelana nani kuye owakubhala lapha yena uyazi ukuthi lifundwa kanjani leli gama wo uyazi ukuthi lichaza ukuthini ngokuba uno isho kanje inkosi wakwethembisa imisebenzi engiyenzayo mina nani niyakuyenza uma bengibiza ngobelzabhule inkosana yendlu bayonibiza kakhulu kangakanani ninabendlu yakhe Zange zilobayo zisodongweni amasputniki eziphakaphakeni ukuzamazama kwamhlaba okukhulu yonke indawo izinto abamlilo ezikhuphukayo amagagasi abangwa ukuzamazama ekhuphuka okwini kuyini na ukuloba kwesandla hayi eziphakaphakeni kuphela kodwa emhlabeni kuyoba khona izibonakaliso ezulwini nasemhlabeni inhliziyo zamatyoda zehluleka owasazi ukuthi senzeni ukuthi deka kwesikhathi usizi Yini usizina usizi phakathi kwezizwe zonke vumela umcibisholo emizali owodwa undize lokho kuyakwenza kuyini na kukhona indoda engakuchaza
She went and got this man God gave
Yahamba futhi yayisithola le ndoda uNkulunkulu ngipha amandla kulokhu kuza uNkulunkulu ngipha amandla ukuletha leyo ndoda esidingweni senu namuhla ngiyilethe kini Yiyo engahumusha udaba lwenu yiyo enganitshela lapho enenze khona iphutha lenu ingakwenza enganitshela ukuthi nishiyephi yiyo enganitshela ukuthi niqale kuphi futhi yahamba futhi yathola uDaniel omele uNkulunkulu futhi wahamba wakhuphuka ungathini umprofeti ongcwele ethi wo nkosi ngihloniphekile ukuba lapha wo uma nje ngingasho into efanele ngizolithola lelo kotango legolide wo wena ungabona ukuthi kukuphi namhlanje na Uma ngikwazi ukukitaza izindlebe zabantu bami kupheliswe lezi zinto ngikatshala ukuthi benzani bakhokha kanzima engcekweni benza lokhu lokho noma okunye sizokwakha isakelo elikhulu kakhulu futhi sibeke okuzungezayo kukhulu kulo sizokwenza lokhu lokho noma okunye wo nkulunkulu iba nomusa kubantu abanjalo
Give me the
so yebo yeah. wo uma sikhuluma noma yini enjenga lokho mfowethu abantu bethu bangasukuma futhi baphume ngeke uma bethanda uNkulunkulu bazothanda ukulizwa umuntu kaNkulunkulu wakempela akabheki ngalendlela nangaleyo ndlela akabheki ukubabone ukuthi umunye umuntu uthini kuhle lokho wenza kahle noma ukubona ukuthi umunye umuntu uthi wo ubungafanele ukwenze lokho ngalendaba ukuthi noma ubani uthini ujabulela ukuhambisana nomoya ongcwele futhi ubheka kuphela phezulu naphambili akakhathali ukuthi umshubayeli uthini noma ukuthi abanye abantu bathini Ujabulela ukuhambisana nalowo owamthumayo kunjalo ufuna ukujabulisa lowo Bukani lokhu wathi ho Belteshazzar ubufanele wazi kangcono kunalokhu umazini uyihlo uNebuchadnezzar okungukuthi ngempela kwakungumkhulu wakhe wathi umazini uyihlo okungukuthi kwakungukulandelana kwamakhosi Belteshazzar wazi kangcono na ubune sibonele muva lapho kulokho uNkulunkulu akwenza kuyihlo ngenkathi eba ngonamawala ozikhukhumezayo futhi wadedela imbuso wakhe uhambe kanjalo unaso isibonelo salokho akwenza futhi kanjalo naso isibonelo salokho uNkulunkulu akwenza kulabo abangazange bahambe ngokuqondile phambi kwakhe lezi akuzona izinto ezingaqondakali lana kusiwona umlayezo onzima iqiniso Nesibonelo niyazi ukuthi wenzani emuva ngaleya kwabesifazane ababesina phambi kwezithombe uyazi ukuthi wenzani kwabesilisa ababelandela besifazane abangaziwa niyazi ukuthi wenzeni komadakeni abadakiwe nongqingili nabaphendukezeli basesotoma akusiyo into exakile uyazazi lezi zinto
said you should have known it There's your example by your grandfather.
Wathi ubufanele ukwazi. Nase isibonelo sakho ngomkhulu wakho. Kodwa manje nansi inanzelo yombhalo. uNkulunkulu balile umbuso wakho. Ukalwe ezilinganisweni futhi ufunyenwe ulula. Oh uma kwake kwaba khona isikhathi lapho amamethodist amabaptisti presbyterian luthela amapentekostali ekale esilinganisweni isilinganiso sikankulunkulu futhi avunyanwa elula babize umoya kankulunkulu ophilayo ngokuthi yinto engcolile.
They've done despite to the works of grace. They thought of big churches.
Bakwenzile ngaphezu kwemisebenzi yomusa, balandele amabandla amakhulu nezinhlangano. Nani ma Assemblies of God, nina Church of God. Nonke nina, nina bakamunye, nabakazithu zintathu, baBaptist, Presbyterian, Catholic. Niyazi ukuthi nibuyele emuva eBabiloni, nibe naso isibonelo salokho.
And this Branham Tabernacle knows that you've been warned of those things years ago.
Futhi leli tabenekele lika Branham liyazi ukuthi lecwayisiwe ngalezo zinto iminyakele edlule kodwa manje nilinganisiwe ezinkalweni nafunyana nilula ukuqophisana ukulwa ukubamba amaqhubu nokukhathazeka nicabanga ukuthi uNkulunkulu angasebenza endaweni efana naleyo na lutho nakho lani khona abanganaki abangengcwele abangenalo uthando abangenaki uthulizwe abadlebi lolu usuke siphila kulo kodwa khumbulani wathi uyakwazi lokhu kodwa naso leso sikhathi uDanyeli wayenikeze iziprofethi zakhe futhi etshela leyo nkosi buka thini nje yena ehudu lomlenze ukuze athole iketanga legolide na buka thini nje indoda kaNkulunkulu ivunana noDevil ukuba ibe ngethando ngabantu na lutho. Ningaba nawo amathelevishini enu, izinhlelo zenu, ningaba nawo amabandla enu amakhulu, ningaba nanoma yini nifunayo, mangibe ngongathandwa ngabantu uNkulunkulu, kodwa mangibe qotho nomoya ongcwele, ukuba ngikhulume iqiniso, ngikatshela ukuthi kwenzekani noma kuhambani, sinento eyodwa okufanele siyenze, lokho ngokuqhubeka nomyalo wenkosi yethu ebusisiweyo.
But here we are.
Kodwa silapha sikulolu suku futhi kuphezulu kwethu akukho lutho olungenziwa manje sesivele siweqile umuqa isimo esinjena pho isizwe sibumbane sobeni nasebuleni isandla silobayo sisedongeni umoya kaNkulunkulu uzembula nabantu bayabuya futhi bathi nguBelzebule uJesu wathi wakhuluma khuluma lokho nami ngizokuthethelela kodwa uma umoya ongcwele sifikile ngisho izwi elilodwa limelelane nawo alisoze lathethelelwa kulelizwe noma ezweni elizayo. Isibonelo esihle salokho ePentecost emva kwePentecost kwase kuthi ke lapho uThithu ngo-96 ethatha izindonga zaseJerusalema ngenkathi benqaba umlayezo impela silapha futhi ngaleso sikhathi ngo lapho kunikezwa isiprofetho lalela manje yasengivala.
While the prophecy was being given, what taken place?
Ngathi kunikezwa iziprofetho kwenzekani na kwenzekeni na ngesikhathi ezifanayo iziprofetho ezisasinikezwa ngazo amamede namaperesiya ayengele ngaphansi kwesango onogada basethempelini basebebulewe onogada basezikhondweni basebegawulwe balahlwa phansi ezitaladini. Melani, emizuzwini eyishumi kamuva, lamantombazane asemancane ezimoteni amahle, labo besifazane besimoteni bekude nezingane zabo nabantwana, kwenzekani na? Wakwenzekani na? Babezoba uhite ziteladini, babedlongulwa amasosha, izisu zabo zaziqhaqwe zavuleka, futhi ihlazo lalethwa phezu kwabo, ngoba behluleka kulalela, kodwa kwakukude kakhulu.
Listen, friend. There isn't a thing this very hour.
Lalela mngane, akukhonjo ngaleli hora emizuzwini ngamashumi amabili nanhlane zayo noma emizuzu eyishumi ukuba iRussia ithumele isatellite yayo futhi ishanele ngapha kulezi sizwe iqondise umcibisholo wayo emizali ithi zinikeleni noma emizuzwini emibili alizukuba yilunje ngaphandle kothuli. bangakwenza khona manje cabanga ngakho bangakwenza khona manje bekungenzekani na umthwalo wepanoyi emva komthwalo wepanoyi umthwalo womkhumbi emva komthwalo womkhumbi wamasosha angamakhomanisi angamesabi uNkulunkulu abengaphethuza emazweni akithi abengahabhune amantombazane ethu futhi bawayise ezitaladini futhi awaphathe njengezinkomo bawahlohle inkemba idabule kuwo bangene emakhaya ethu bakhiphe amakhosikazi ethu futhi basakaze ikhanda lengane edongeni badlwengule abesifazane bethu usho into eyodwa na kungokwabo wena uthi ngabe iphethagoni yethu izozinikela na impela ibingakwenza lokho bekungaba ukuphela kwento enengqondo kuyo ukuba ikwenze ibingafanele ikwenze uma ingakwenzanga besingeke sibe yilutho ngaphandle kwempushana emizuzwini embalwa mhlawumbe besingaba namahora ambalwa engeziwe okuphila kodwa ukubulawa okunjena pho yini kungenzeka ukuthi bayalayisha emabhanoyini njengamanje kungenzeka ukuthi imikhumbi isechwebeni ngokushesha lezi zinto esikhuluma ngazo zingaba iqiniso akusekho neyodwa into esele ukuba kwenzeke ekuvimbeni ukuthi kwenzeke ngokweziprofetho nakhu lasikhona futhi ngesonto elizayo awusazi isimo obungaba kuso isandla silobayo sisodongweni sikalwe esilinganisweni futhi safunywana silula manje uma lezi zinto ziqiniso futhi uyabona ukuthi iziqiniso kona ke sisondele kangakanani ekufikeni kwenkosi na kulobu busuku ngifuna ukuqhubeka yini liyoba kuphi bandla uma lokhu kwenzeka na manje nina ebenilokhu nihlale nicabanga ukuthi bandla liyothatha ukuthupheka uzani nizothola
is so close.
Umaloko kusedizwe kangako.
I want the deep thinking people in here.
Ngifuna abantu abacabanga ngokujulile phakathi lapha ngifuna labo abazi ngempela ukuthi leyo ndoda ibikhuluma nani emizuzwini embalwa edlule uthi yebo bengilephutha futhi ngifuna ukulungisa naleyo ndoda ngoba yiyo kuphela engafunda lo mbhalo wesandla ngifuna ukuba kahle ungasiphakamisa nje isandla sakho na uthi ngikholekele mfuthu Branham Nkulunkulu akubusise mnumzane, Nkulunkulu akubusise nenekazi, Nkulunkulu akubusise mnumzane, Nkulunkulu akubusise insizwa, Nkulunkulu akubusise nenekazi, wena wena kunjalo, Nkulunkulu akubusise mnumzane, Nkulunkulu akubusise inenekazi eliselincane, Nkulunkulu akubusise ntombi, Nkulunkulu akubusise ntombazane, Nkulunkulu akubusise umncanyana emuva lapho, intombazanyana eyitshitshe, umfana omncane, Nkulunkulu akubusise usekuphendukweni kwempilo nje
Oh, it could happen.
Futhi kuzokwenzeka kufanele kwenzeke futhi lezi zintambo ezifohlokayo ohamba kuzo zizoqashuka sithandwa nomphefumulo wakho mpofu ongenaku zisiza kuzokwenzekani kuwe na
time shall be no more Time will then blend into eternity.
Isikhathi asisayikuba khona. Isikhathi siyohlangana ke sibe iphakade. Isandla zilobodongeni ubufakazi besayenze bazama ukuya enyangeni njengoba benza iBabiloni. Yonke into iyaziphinda. uNkulunkulu wasezulwini angeke esakwazi ukubathule. Sekuyisikhathi nini na angazi kodwa sekuyisikhathi.
False prophets are lying, God's truth they're denying, that Jesus the Christ is our God. Those Gentile days numbered, with horrors encumbered, return, O disperse, to your own. The day of redemption is near. Men's hearts are failing for fear. Be filled with the Spirit, your lamps trimmed and clear. Look up,
Your redemption is near. It's later than you think.
Kulethi kunoma nicabanga ngeke wena yini nje manje ngaphansi kokuhlabeka uma uzo ukuthi ubune iphutha. Anginendaba ukuthi usine sikade singakanani ukhonza kuleli tabenakele. Anginendaba ukuthi usine sikade singakanani ukhonza ebandleni lakho ukuthi ukhulume kangaki ngezilimi ukuthi usine kangaki emoyeni. Uma usengabone izwe lilenga kuwe woze lapho umzuzu nje. Wozani lapha zimvu ezilahlekile. Buyani honi abahlakazekileyo kwabakini bedingeza lapha umzuzu nje ake ngixawule isandla sakho yima lapha futhi asikhuleke endawonye ngiyakumema sukuma uphume manje esihlaleni sakho futhi uze lapha ukukhathalela umkhuleko wami ngiyakumema ukuba uze.
That's right. Lord bless you, my dear brother. Stand right here to altar just a moment. God bless you. God bless you. God bless you.
Kunjalo inkosi kubusise mfowethu othandekayo yima khona lapha kuleli altar umzuzu nje uNkulunkulu akubusise nenekazi uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise mfowethu busiswa uNkulunkulu akubusise mfowethu uNkulunkulu anibusise nobabili uNkulunkulu akubusise mfowethu uNkulunkulu akubusise yima khona lapha altar manje uNkulunkulu akubusise kubambe khona lapho uma siyizihambi omunye komunye phakamisa isandla sakho yilokho okungalungile ngawe akunjalo na kulungile unokukholwa uvele ezansi eKentucky uNkulunkulu akubusise umoya ongcwele uNkulunkulu akubusise nenekazi uNkulunkulu akubusise nenekazi uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise nenekazi. Nkulunkulu akubusise nenekazi, Nkulunkulu anibusise nobabili, Nkulunkulu akubusise mfowethu, Nkulunkulu akubusise dadewethu, Nkulunkulu akubusise, Nkulunkulu akubusise dadewethu. Ukufunda ingqondo uma lo kungesiyo umoya kaKristu angazi ukuthi ukuphi kungani nilibala futhi nilinde manje ke na anibona ukuthi nguye na izinto engizenzayo nani niyakuzenza futhi lesi kwakuyisibonakaliso sesikhathi sokuphela ulaleleni kulobo busuku futhi nithole uma kungesizwe isibonakaliso sesikhathi sokuphela. Woza uzozana wena okholwayo ukuthi uNkulunkulu ukhulume enhlizweni yakho lokhu kuza ethi ufanele ube namahloni ukwenza izinto ozenzile uzophuma na. Awu wena uthi bengingazonda ukuthi utete wethu wangibone kanjani ngenkosi yakho na. Wo ufuna ukusindiswa ufuna ukuya ezokweni sikaDeven kodwa angeke umemukele nje ngenkosi yakho. Inkosi ngumbuzi inkosi busa konke. Ufuna kuba nempilo yakho encane yangasese ufuna kuphila impilo yobuKristu ngendlela ufuna ngayo kodwa ngeke uphile ngendlela yena afuna uphile ngayo. Ngivumele angene enhlizweni yakho futhi uthi hongi ngikungenisa enhlizweni yami Jesu njengomsindisi wami. Yebo kodwa angikaze ngikuvumele ukuba ulawule ngoba bengifuna ukuziphatha kancane kanje ngifuna ukuba yisiboteni. Oh akasiye inkosi yakho namanje umoya kaElvis Presley noGoldfree sakubambile Devil impela ungeze lapha uKristu esahamba na niyobona umoya wakhe.
Sweet spirit sweep over my soul, over my soul. Won't you pray?
Ngeke nikhuleke na ngiyazi licabanga ukuthi ngikukhona kungalungile ngami kodwa uma ngingabona ibandla nokunganaki kwebandla ngicabanga ukuthi bekuyokwenzekani ukuba uJorge Washington osukini lwakhe wayebona into efanayo yenzeka esanda kwenzeka khona lapha na. Ngicabanga ukuthi amadoda alungile futhi amadoda amakhulu eminyaka eseyadlula beyokwenzani na. Lapho uCharles G. Finney empopoloza igama lilodwa phendukani noma niphuphe futhi amadoda akuleke esiteletini futhi namhlanje umoya ongcwele ingabeka umbhalo odongeni futhi azikhombe ukuthi khona namadoda ahlala lapho futhi aqalaze abesifazane na. Wo ukubanda kodwa kumbulane njengoba kunjalo imihleni kaNoa wasindiswa abayisishiyagalombili uyakuba njalo kufikeni kwendodana yomuntu.
Your invitation.
Isimemo sako singukuthi woza ngikumemela ealtare kanye nabo bonke laba uma wazi ukuthi wenze okungalungile uzingani na yema lapho kombise uNkulunkulu ukuthi uzimisele ukwenza umzamo kodwa umomo oyengele ungeke khona ke ngiyazi angeke ngikwazi ngakho ke asikhathamise amakhanda ethu manje ngifuna ukwenzela lana wesifazane umkhuleko uphakamise isandla sakhe lapha uhlakeni dadewethu uJesu Kristu angayisindisa impilo yakho kulokho kuguga niyabo uyakholwa ukuthi uzokwenza na futhi uyakwazi lokho na uma ngiyinceku yakhe wathi ezwini lakhe yisho kulentaba ukuleka futhi ungangabazi kodwa akholwa ukuthi yokushilo kuzokwenzeka ungaba nakho okushoyo uzomkhonza ngayo yonke impilo yakho na unikele zonke izinsuku zakho kuye yedwa kosinkulunkulu njengoba ngibambe izandla zalona wesifazane olele lapha yefa angahle angahlali kuze kube inkonzo yokuphulukisa yena muhla ebusuku uma ungamsizi ngimbone buthakathaka kakhulu kuba ngisho ahlale ufanele alale phansi. Futhi konake wathi umkhuleko ukukholwa kumsindiso ogulayo uNkulunkulu uyakubavusa ngiyakhuleka ukuthi uzophulukisa izifazane khona manje futhi enhlizweni yami empofu njengoba ngazi ukuthi umoya wakho ulapha ngithi esifweni somzimba wakhe suka ekambeni lika Jesu Kristu ubuze uthethe wethu ezophila kusukela kule hora sengathi ukugula nobuthakathaka kungahamba kwangathi angasinda ngenxa inkazimulo kaNkulunkulu ngegama lika Jesu Kristu. Izwi selishiwe inhloso yami nenjongo yami ngokwazi kwami ilungile. Kodwa ke bekungimina lowo, bekunguye lowo. Kodwa ke bengingahamba ngokomsebenzi wami ngithokoza. Kodwa yikho konke ngokugula. Sukuma futhi uthathe uhlaka lwakho, uqhubeke uye ekhaya ujabula. Hlalela inkonzo kulobu busuku, buka inkonzo uNkulunkulu.
Amen. Oh God, standing in the midst of this hour of death, death to sin, death to indifferences.
Nkulunkulu ngimi phakathi kwaleli hora lokufa ukufa esenweni ukufa ekunganakini ukufa ekuguleni ukusuka kwezifo umoya wakho omkhulu lapha uhumusha izimo zabo ngikhulekela laba abami altare abaziyo ukuthi isandla esilobodo ngeni siqinisile akuthi ngeke bathathe izwi lami ngakho banezwi lakho manje banezwi lephephandaba bathole izwi lososayensi futhi siyazi kuwe yiba nguNkulunkulu olungileyo angeke uvumele iBhayibheli lihambe simweni sabo ngaphandle kokubanika kwahlulelwa kwabo futhi kanjalo ubungeke usivumele sihambe ngaphandle kokuthi sithole ukwahlulelwa kwethu. Futhi siyakhuleka kulokhu kusababa ukuthi laba abami lapha bazophunyuka kulokho kwahlulelwa njengoba beza ngokuphepha ngaphansi kwezingalo zikaJesu njengoba beza ukuzolalela umuntu ongahumusha okukamoya okungaphezu kwemvelo. Balizwile iphimbo lakho likhuluma futhi bezile ukuzokulalela lapho ukhuluma basukumile sihleleni sabo bayeza abanamahloni abanye babo nkosi babe ngamaKristu isikhathi eside kodwa abanamahloni ukufakaza ukuthi kade benephutha. Futhi wena wathi uma niyofakaza ngami phambi kwabantu yena ngiyofakaza ngaye phambi kukaBaba nezingelosi ezingcwele. Yiba nomusa wena ho uNkulunkulu waphakade futhi ubanike ukuphila okuphakade laba abakufunayo manje ngathi izinhliziyo zabo eziyikuku zinganyeliseka ngobuhle bukaNkulunkulu libethula kuwe Nkosi benze ukuthile khona manje ukushaye indiva yonke imithetho yesayensi basukumile baphuma esihlalweni sabo futhi bahamba lapha izandla zabo ziphakamile ukukhombisa ukuthi kukhona umoya kubo ohambayo nalowo moya ohambayo kubo wenelisekile ngezwi likaNkulunkulu ukuthi banephutha izenzo zabo zifakazile ukuthi bayaqonda ukuthi banephutha futhi babe nokuhlonipha ngokuzijoba nenhlonipho ngokwanele bahloniphekile ukuba beze e-altare ukuvuma amaphutha abo futhi bacele umusa. Wena usoze wabenqaba, siphe Nkosi ukuthi ngamunye angagcwaliswa manje ngomoya wakho egameni lendodana yakho iNkosi uJesu. Manje sisakhothamisa amakhanda ethu, ngiyazibuza nina elimile lapha kulokhu kuza ukuthi niyezwa ukuthi nenze into elungile, nizile esimemweni hayi somfowenu kodwa nize esimemweni esikhulu uNkulunkulu ongcwele, futhi ngenxa yokuthi nenze lokhu nomoya wakhe unibizile ukuba niqonde ukuthi kade ninephutha futhi nifuna ukuba ngokahle. Futhi nikuleke kuye owathi uma umuntu entula kuhlakanipha makacele kuNkulunkulu, celani noma yini kubaba egameli lami ngizokwenza, ukuza ngaleyo nhliziyo eqotho ukukholwa kwenu kwesekelwe ngesizotho ezwini likaNkulunkulu. Niyakholwa ukuthi manje nemukela lokho enikucelayo na? Uma nikwenza namakhanda yenu ekhotheme beningaziphakamisa izandla zenu kuNkulunkulu nithi manje ngiyakholwa, uNkulunkulu nibusise kulungile, manje kholwa ukuthi ngikutholile ngikucelile. Kwangathi umusa kaNkulunkulu ongacebisa njalo imiphefumulo yenu, ubusise imimoya yenu futhi nenze nibe ngokwakhe phakade embusweni ezweni elizayo. Kwangathi okwenu umusa wakhe waphakade unganishintlobo, kwangathi anganiqinise emahoreni kulingwa. Futhi uma ibhomu elikhulu lifanele ligadle nesikhathi esikhulu sizofanele sifike, kwangathi ningahlwithwa ekuhlithweni kwebandla lakhe elibusisiweyo ukuyoba naye kuze kube phakade. Nina eniseze chamelini namakhanda yenu ekhotheme, futhi ningathanda ukukhunjulwa emkhulekweni nakuba ningakhuphukanga, kodwa ningathanda ukukhunjulwa ningaziphakamisa izandla zenu. Ngabe uNkulunkulu anibusise, niyazi bukani nje izandla amaphesenti angamashumi ayisishiyagalolunye ezithameli. Niyabona ukuthi lesi isikhathi sokuhlolisisa na? Lesi isikhathi sokuthi simele sihlolisiswe. Lona kungahle kube umlayezo wokugcina wevangeli oshunyayeliwe ngaphambi kokuba umlayezo oqale kulobu busuku. Niyazi lelo bhomu lingahle lishaye umhlaba. Ayikho into engawuvimba ukuthi ungabi njalo. Sebehlelile, sebelungele kuthatha kuphela iziphuzo ezimbalwa zevodka futhi lapha bekungafika, futhi into kuphela ekuvimbile khona manje ngumusa kaNkulunkulu ezama ukuhlanganisa ibandla lakhe. Beningeke ningizwe njengomfo wenu na, izwani imibhalo njengomsindisi wenu, futhi nivumele uKristu abe ngumbusi ophakeme empilweni yenu. Siphe khona sisakhuleka. Khulekani manje ngamunye ngendlela engeyenu. Uma uyibaptist khuleka ngendlela amabaptist akhuleka ngayo, akwenzi nayimuphi mehluko. Vele ukhuleke nje wena yithi uNkulunkulu yiba akusona isikhathi sokuphikisana namahlelo manje, sesiwedlulile lowo nyaka. Si woza mfowethu.
While we're standing here, it isn't right for
ngenkathi sisamile lapha akulungile kumvangeli okungukuthi akungabazeki emva kwesikhashana kuzoba nompaphathizo. Ngesonto lePasika ngihlose ukuba lapha ngompaphathizo omkhulu, futhi uma ungakaze umemukele uKristu futhi uciliswe egameni leNkosi uJesu Kristu futhi ulangazelele ukuphaphathizwa ngokuciliswa, siya kumema ukuba uze. Ngisho namanje uma ufuna sikulungele.
The pastor must have
umelusi ufanele abe nento azoyisho. Ngizomcela ukuba akhuleke lo mkhuleko sisalindile. Kulungile futhi Neville.